Yes, need rabbit. Maspai wananifuata zo. Eh, hey, acheni kunifuata bana. Ni nini bana nyenye?
Inya maspai, yai, 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 yai. Au ni wai, 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 wai. Au ni wai, 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 wai. Apa ni nai, 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 nai.
Una special nya maspai, menkris apa nai. Wanachunguza vice, kumoja watakuwai. Wanalipo maganji, wafanye kazi dati. Beshangwa shenda club, after chupa mbili. After chupa tatu, after chupa neka, call ex watangu. Na kumbukia na wife, ako nacha ni enjoy life. Ako kwa tebo ya kona, kimdanganya. Vile roa memponya. Kumbe kwa kona kuna spaya na mwona. Nijoba mechoro na ninoti ya meonwa. Wait up ambili patia darling baridi. Wife ashapigiwa. Lisa utaamini.
Inya maspai, yai, 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 yai. Au ni wai, 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 wai. Au ni wai, 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 wai. Apa ni nai, 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 nai.
Drama kwa club, ma slap, ma jab, ma scratch. Mabonso wapa, bebu ingilia kumbe. Kumbe Lisa alishapigiwa. Alikamna nightless bila makeup kwa face. Amejazwa stress. Beshte angu yo ameshindwa tadu nini. Wife amemka. Banta kujua uni nani. Ana matrets kibao na mahaki ya nani. Ameshika chupa kibao atagonga fulani. Ameibanku kwa mbao akidunga itengia ndani. Bila unaonekana isini itakuwa bloody. Lijia melazimisho amesimamisha ngoma. Awa dance wanaona.
Inya maspai, yai, 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 yai. Au ni wai, 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 wai. Au ni wai, 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 wai. Apa ni nai, 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 nai.
Wavila kuna msiki na osoja kachini. Itabidi best yangu anze ku explain kau ni best ya ulava. Wife now me cause that jet am kata panga. Aseme vile inafa. Hivyo ndio akapata girl. Sayu disa ta girl ambayo umempata meka. Amekujua kutoka fa. Alikuwa amenisho kitu fulani lakini nilikuwa nimekata. Nimemjua kutoka zama. Ati nimekumari miaka ngapi na bado uniamini. Ndio unanisendia maspy. Kumbe ilikuwa tu ni setup yani. Best yangu alikuwa na joy fake amem set up na spy.
Inya maspai, yai, 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 yai. Au ni wai, 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 wai. Au ni wai, 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 wai. Apa ni nai, 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 nai.
Inya maspai, yai, 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 yai.
Au ni wai, 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 wai. Au ni wai, 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 wai. Apa ni nai, 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 nai.
Yeah, unajua. Eh, bana, bana, kuwa rito, bana. Demi yako ndio mekusetia spy. Hata best yako aneza kuwa spy. Ebu mcheki yani hapo kando yako. Rabbit, snip. Kwa track ya Nash. Crazy.